Ọlụlụzọ n'ụmụ eze. O tinyela ụmụ eze ọpụnụ. Ọlụlụ bọstọ ọpụnụ. N'ụmụ eze ka eji mmalị ihe n'ụwa pụnụ. Riske limite dodo m obele nwa. Onye ọma biri ụwa ihe Okwechi Omogo 1 n'ihi ala. Eze Dr. C.C. Okolie. Eze Chukwu Chiri nke ndị Igbo 1 na Suleja. Eze Chinyeruto oru mba kise jenu. Odogwu bili n'ụwa ihe. Onye ọma mebe ọgọ yinu. Ọma ọgada bụ njọnụ. Onye ọma bili na nyinụ ya. Chibu Chime nwa obi ji ọpọnụ. Alụsi Oli na Eke 1 Rudi n'Enugwu State. Udu akọ mmiri. N'ụmụ agaghị si. Ngị na ezigbo nwunye gị. Onye ọma si South Africa wee bụ Adam Gold Eze Nwanyị. Ọ ga-adịlụ nụ mma n'elu ụwa donu. Isro ya inesi bili n'igwe ezugo nna di ya. Onye ọma si olonu Prince Alfred Agana. Amụlonye n'ego ji pata eletrik alodogwu alabaghị na chibu. Amụlonye n'ego n'olo chief Innocent Emana Omigwe Ndugu. Onye ọma si ihe ala rebiwa otibu anya wan n'ogidi Igwetugo. Onye ụzọ nwanyị ụmụ agadi dị mma gị na-edozi abụghị Chinyere Emanya Ugegwe nwanyị ọ ga-adị n'ụlọ Ọyọ Amala. Ndị oyibo bụ ndị ego n'ụwa nụ. Unu ga-adị nụ ole n'ụwa nụ. Edi maka Prince Jid John Okoledo. Ọzọ kwuli ni ego 1 na Nnewi. Ojendo Hotel Limited. John Chimes Investment. Ngị na Odozi Akwụyi. Angela Okoledo. First Lady Boutique Limited. Kedi maka ezigbo nna gị nụ. Godwin Okoledo Nubili Chairman Ogbunnebu Community Numudim na Nnewi. Stardust Hotel Limited. Kenneli Mezi Oyiyinu Chief Ikennele Ndodogwu. Odi Rajukwu Ma Nwenye Nnewi Bili Onye Ochebielu Waloji na Nyinogwu ya. Chief Udagogo Ifanyi Rajukwu Ezigbo Imu Dagogo Nyoshebi Nazumini na Ndoki na Nkwa Westi Kisejenu Nwa Ji Na-Emeli Igbo Nyosha. Unu Balego Oyibo Nu Unu Nọ N'Ugbo Na-Aga Aga Nu Ugbo Nu Na-Aga Sike Nu Ọ Na-Eje Obodo Oyibo Nu Ọ Na-Eje Germany Ọ Na-Eje New London Ọ Na-Eje America Nu Ọ Na-Eje Japan Nu Ojesi Ọnata Nu Ole Nu Chifu Samuel Udo Bili Ye Chinete Mkpunu Baba Wainu Nginu Sanvigi Odogwu Baba Wainu Ginalunu Wanyoma Mkpunu Nagasi Kenenu Mkpunu Mkpunu Nagaga Nenu Mkpunu Oyo Amala Chief Christian Okoye Bili Akwọ gidi nke izizi ọ traditional prime minister if you talk ija ki se jemu oga dele ye manu I'm gonna get you.